gamenti ewegwa abagezi ekendeza omusolo ku mobile money ne ku masimu gasereza kyongeza omuwendo ogw'abantu abakozesa mobile money n'amasimu omusolo gunaavaamu gusingenga kufunibwa mu kiseera kino buli muntu ajja ensimbi ajjiwako omusolo gwa bitundu 5 ku 10 ate ng'omusolo ogussibwa ku masimu gano gasereza guleetedde bangi okugeesonyiwa ne batabeera ku mitimbagano gavumenti gyandibadde efunyako ssente empitirivu okunoonyereza okoleddwa omukago ogwa CS Bar kulaga nti gavumenti singa ewuliriza n'ekendeeza emisolo ku byombi ogwa mobile money ne gudda ku bitundu 25 ku 10 olwo ate yo esobola okuyingiza omusolo omusolo oguli wakati wa akase akalamba n'obukadde n'obuwumbi obusanvu nadda mu nteekateeka y'emu eyo bategeeza nti singa kino kibanga kikoleddwa mu nteekateeka mobile money n'obuva ku masimu agasereza kijja kubanga kiyingiza ensimbi bino CS Bag ebyanjulidde abaka ba paalamenti abahugumbya enfuna n'abakulembeza ebitongole binakyewa mu nsisinkano ku Sheraton Hotel wano ekiwa Kampala okubaganya ebirowoozo ku musolo gavumenti gwetadde ku masimu ne mobile money olw'okufuna ensimbi ezinaavugirira embalirira y'omwaka ogw'ebyensimbi ogujja Julius Mukunda Sinku owa CS Bag abaddeyo nga attaanya ensonga zino zonna eza mobile money.
Kino ekituluma nnyo nti guno omusolo nagwo oguli ku mobile money teguli ku zibanka. Gavumenti etugamba nti bwe ng'ogenda kugya ssente cash bakucaginga naye omuntu waye bw'agenda mu banka okuzijayo bwe tebamuggyako omusolo. Ate ekyokubiri eyagala abantu bagende mu zibanka ate banka tezimala. Tetundi ebingi ezina bank branches. Tusaba nti omusolo ogwo bagukendeeze. Ekyokubiri tubadde tulaba ku musolo oguli ku masimu g'3.5 okudda wansi. Guno edduuka ly'omuntu yatandikirako ekigamba simu gye bakozesa tani kukukolayo ku nsimbi naye okutandika kizibu nti simu bagiteekako omusolo munene nnyo gavumenti ejja kufunayo ensimbi ezituuka mu 1.7 trillion.